You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Markii dawladda isbahaysigu talada qabatay sanadkii 2013kii, waxaa xeryaha dibadda ku jiray in ka badan 2000 oo caruur ah. Maalintii Axadda ayay dawladdu ku dhawaaqday in 4 caruurta ee ugu dambeysay laga qaadayo xeradaasi lana dejinayo dalka Mareykanka. Wasiirka socdaalka David Coleman ayaa ku tilmaamay talaabo weyn oo dawladdu ay hore u qaaday.
Over the past 5 months, we have been working quietly and methodically to remove children from Nauru. When we came to office,
shanti bilood ee la soo dhaafay waxaanu si hoose oo habaysan uga shaqeynaynay inaan caruurta ka saarno xerada Nauru. Markaan xafiiska qabannay 2013, waxaa xeryaha ku jiray 2000 oo caruur ah. Dhammaantood waanu ka saarnay, dhammaan caruurtii waanu ka saarnay Nauru. Dawladdeena ayaa ka saartay caruurtii Nauru. Qubarada sharciga iyo kuwa caafimaadka ayaa waday olola ay ku doonayeen in caruurta laga saaro jasiiradaha Pacifica. Kooxaha sanada badan u soo dagaalamayay arrintan ayaa hadda go'aankan u dambeeyay u dabaaldegay, waxaana ka mid ah ururadaasi National Justice Project. Georgia Newhouse-na waa qareen ka tirsan kooxdan. Wuxuu sheegay in warka ah in caruurta laga saaray Nauru ay tahay mid qalbiga dadka u dejinaysa.
I'm relieved that these children have been removed. They were there for 6 years in intolerable condition. We were forced to go to...
Waan ku faraxsanahay in caruurta meesha laga saaray. Waxay halkaas ku jireen 6 sano oo xaalad aan loo dulqaadin karin ay ku noolaayeen. Waxaana lagu qasbay inaannu maxkamad u fuulno caruur 46 ah, qaar ka midana maskaxdoodu aysan joogin ama qabay xanuunno xagga maskaxda oo daran. Jana Vavero oo ah madaxa Asylum Seeker Resource Center ayaa sheegtay in tallaabadani tahay mid hore loo qaaday, dawladdase ay ku qaadatay waqti dheer inay wax ka qabtaan cabashooyinkii bulshada u soo jeedinaysay.
It's misleading and it's insulting for the government to try and claim credit for getting kids off Nauru. We've had to fight tooth and nail to...
Waa been abuur, waana cay in dawladdu isku daydo inay ku doodo inay iyadu mas-uul ka tahay in caruurta Nauru laga soo qaado. Waxaan u soo galnay gaal adag in caruurta halkaasi laga saaro. Dawladdu waxay ku bixisay nus milyan dollar muddo 6 bilood ah dagaal ay ka gashay in caruurta halkaasi laga soo qaado. Runtiina ay ayay ku tahay in dawladdu isku dayda arrintaasi, iyadoo la og yahay in sanada badan qareemo, lacag la'aan ku shaqeynaya iyo dhakhaatiir iyo weliba siyaasiyiin ay cadaadis ku saarayeen dawladda. Waxaa weli walaac laga muujinayaa xaaladda caafimaad ee caruurta, sida ay ula qabsanayaan nolosha cusub ee bannaanka ama dibadda xeryaha. David Mann oo ah madaxa Refugee Legal ayaa sheegay in sidii loogula dhaqmay Nauru inay cawaaqib waqti dheer ah ku reebayso caruurtan. Caruurtaasi waxay soo mareen dhibaatooyin iyo tacadiyo, waxayna u baahan yihiin daaweyn xagga maskaxda iyo caafimaad kale si noloshooda ay dib ugu soo dhisaan. Waxaa dhici karta inay saameyn ku yeelato noloshooda oo dhan dhaawaca xun ee ka soo gaaray xeryaha. In ka badan 1000 rag iyo haweena oo magangelya doona ayaa weli ku jira xeryaha Nauru iyo Manus Island ee Papua New Guinea. Qareen George Newhouse ayaa sheegay inay lagama maarmaan tahay inaan la iloobin dadkaasi.
I think everyone's forgotten that it's not just children that are being mistreated on Nauru and Manus Island.
Waxay ila tahay inaan la iloobin inaysan ahayn caruur oo keliya dadka sida xun loogula dhaqmay ee ku sugan Nauru iyo Manus Island. Waxaa ku sugan in ka badan 1000 rag iyo haweena oo qaar badan oo ka mid ah xaalad caafimaad oo xun ay haysato una baahan xanaano. Hogaamiyaha xisbiga Greenka Richard Di Natale ayaa Sky News u sheegay in dadkaasi araajidooda la fiiriyo, mudnaanta koowaadna la siiyo sidii dhammaan magangelya doonka halkaasi looga saari lahaa.
There are now still men on those islands detained indefinitely.
Weli waxaa ku jira jasiiradahaasi rag abad lagu hayay oo rajabeel ah oo aan ogeyn waxa mustaqbalkoodu yahay. Waa inaannu samayno wax kasto awoodeena si aan nin kasta, haween kasta iyo ilmo kasta uga saari lahayn jasiiradahaasi. Ra'iisul Wasaare Scott Morrison ayaa isniintii soo bandhigay qorshe lagu aasaasayo guddi dhakhaatiir madax bannaan oo maamula magangelya doonka weli ku haray xeryahaasi. Markay noqoto arrimaha caafimaadkooda. Guddigan oo shan xubnood ka kooban ayaa waxaa ku jira dhakhaatiir iyo khubaro kale oo caafimaad, waxayna warbixin siinayaan guddi baarlamaanka u qaabilsan arrimaha socdaalka sannadkiiba laba jeer. Qorshahan ayaa u eg mid ay soo bandhigtay xildhibaanada madaxa bannaan Karen Phelps sannadka la soo dhaafay, kaasoo dhakhaatiirta siin lahaa awood dheeraada oo ay qaxootiga u baahan daaweyn ama caafimaad lagu keeni karo dalkan Australia. Qorshaha xildhibaanad Karen Phelps ayaa la filayaa inuu taageero ka helo Labour-ka iyo xildhibaanada kale ee madaxa bannaan marka baarlamaanku dib isugu soo laabto asbuuca soo socda. Jana Favero oo ka tirsan Asylum Seek Resources Center ayaa sheegtay inay shaki ka qabto guddi dowladdu dhisayso, waxayna ku adkaysanaysaa in sharci kasta oo la soo rogo uu noqdo mid lagu hubiyo in baahida caafimaad ee magangelyadoonka lagu daboolo.
They promised that all kids would be off Nauru by Christmas. It's now February, and that's only just happening. Children have been detained along with adults who are medically unwell.
Waxay ballan qaadeen inay dhamaan caruurta ka saarayaan Nauru ka hor Christmaska. Hadda February ayaa lagu jiraa haddayna wadaan. Caruurta waxaa la xirnaa dad qaan gaara oo xanuunsan oo dhakhaatiirtu ku taliyeen in jasiiradahaasi laga soo qaado. Marka ma aaminayna dawladan, dariiqa kale ee dadka qaan gaarka xanaano caafimaad loo siin karo waa in la ansixiyo sharciga baarlamaanka la horkeenayo asbuuca soo socda, sababtoo ah kaas ayaa macnihiisu yahay mid dhakhaatiirta amarkooda lagu dhageysanayo ama lagu maqlayo.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.